Nation. Remember that. 2007. Final.
Maman, Bebera. Mana kontwaliriza mulugezigeze bibiwekuza mpola mpola mbangonderera mama nderera mana kontwaliriza mulugezigeze bibiwekuza mpola mpola mbangonderera
ondabikidde bulungi ekiro kino sikulimba nsimya osaze obuwero kine ntambula omutima gwange guwedde Yo musayi gwange okuwadde okulaba egomu myufu newe kabaka yenje nsibawo sente tokasanga mumu adde ntiisa ekiro kino buli kyonywa n'ekyolya ne bakwano bo bw'oba olina nabo bagatte ate bw'oba ogenda ne bwe muba bataano nze njabatwala nti mpulira nsimi ensibya kuwana kuno kupolota Denga tozo uli chenja galanze nalira bie Obanga ndikalega ukunyambala mbanyo mirwanyo Nebweba nemesa zenchiraba ntyo njirira nyo Ganebo menyeka mundongo baku firinga Katichenko saba omutima gwange ogukwateko Atenebweba mpeta agaka tunda njikuwerao Norwecho ababalokezi Tinabo abagoberezi Nkugambia balindirizi Tibo nabasemba na chokuruno
Mama nderera Mana kontwa liniza Mulugezi geze bibiwe kuza Pola mpola mbangu nderera Mama nderera Mana kontwa liniza Mulugezi geze bibiwe kuza Pola mpola mbangu
Sawa katonda kumpe ulichiro nilenga nawe obudigu kumuhenga nawe idioni inabe nawe alright Sawa katonda kumpe ulichiro nilenga nawe obudigu kumuhenga nawe idioni tulinabe fembi
mama nderera mana kontwa liniza mulugezigeze bibiwe kuza pola mpola mbangu nderera mama nderera
Everlasting Life Wire Records. Well, this is Bear Beck, remember that. See? Washington. It's that's
bulungi ekiro kino sikulimba nsimya osaze obuwero kine ntambula omutima gwange
n'olwekyo ababalokezi tinabo abagoberezi nkugambya balindirizi tibonna basemba na kyokuluno
mama ngenderera mana kontwaliriza mulugezigeze bibiwe kuza pola mpola mbangu nderera mama ngenderera Mana kontwaliriza mulugezigeze bibiwe kuza